là les femmes meurent. Aïe, encore un bras. Tu ne me laisses pas me plaire. Adela, adela. Show it to me. Show it me, are you mad? Show it me, are you mad? Show it me, are you mad?
Are you listening to Fresh Air Community Radio? KFAI 90.3 FM in Minneapolis, or online at KFAI.org. Well, so am I.
Yeah, me too.
Shouldn't everybody?
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Humanities Center, distributing more than $6 million in cultural heritage grants. Funds are available to individuals and organizations that will create, celebrate, and teach the art, culture, and heritage of the state's diverse culture. That includes, but is not limited to, indigenous organizations, historically underrepresented communities, recent immigrant communities, and veterans. Application and deadline information is online at mnhum.org/grants.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington Counties Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Kenya kichuve mituda
wakila media
ke
Shambanada, Isa Ramba Ezi Barbada, panake argun na damase karibai tachun na kurmate bare dukallo mazagula kulfitu na dunya ragula mitu to kichatin na dalte buda jalala tuna nyate kirika gafanna makaje batata na jete apanche kitano jalala gutatte kalbi to boji the gugatte
Yole la panamara.
Yole.
Yole damara mure.
Yole.
Yole zibora zisa.
Yole.
Yole gamba maskala.
Yole.
Yole boka unate.
Yole.
Yole diti zezirbe.
Yole.
Yole zizirbe ziza.
Yole.
Yole. Yole koti ojena.
Yole.
Yole dambara dari.
Yole.
Yole mare di kotu.
Yole.
Yole galgalawari.
Yole.
Yole bova darabi.
Yole.
Yole kararajiza.
Yole.
Yole nati marani.
Yole.
Yole karanajiza.
Yole.
Yole batati bale.
Yole.
Yole migiranjirto.
Yole.
Yole bate aniko.
Yole.
Yole nabiranjirto.
Yole.
Yole. Yole koti ojena.
Yole.
Yole koti ojena. Yole. Yole koti ojena.
Yole.
Yole koti ojena. Yole bazanu korma.
Yole.
Yole gava bilati.
Yole.
Yole nabitamore.
Yole.
Yole lafadikati.
Yole.
Yole yobi dudite.
Yole.
Yole siyo wareza.
Yole.
Yole lava senati.
Yole.
Yole zamazi yoko.
Yole.
Yole yagari yoko.
Yole.
Yole zamazi yoko.
Yole.
Yole tiyole koti yojen.
Yole. Yole koti yojen.
Yole.
Ayase, Sagantaleen KFAI deggersa dhaabbata Kuwait Partner irraa argameen dhiyaata. Tamboo yookaan vape tuutuu dhisuun dubbachuuf salphaadha malee hojitti jijjiiruun ni ulfaata. Kuwait Partner lammiilee Minnesotaa nikootinii kan akka paach, maastikaa fi loozenjii akka dhaaban qabeenyaalee baasii malee leenjii fi deggersa dijitaalaa ni kenna. Odeeffannoo dabalataa kuwaitpartner.mn.com irratti argachuu dandeessu.
Programming on KFAI is supported in part by the Bush Foundation, proud to partner with the St. Paul and Minnesota Foundation to celebrate the honorees of the 2025 Bush Prize Minnesota, Foster Advocates, and Dakota Wichohan. More information online at spmfc.org.
Programming on KFAI is sponsored by Community Action Partnership of Ramsey and Washington County's Energy Assistance Program. The Energy Assistance Program helps low-income households pay a portion of their energy bills. You only need 1 month of income verification and a copy of your energy bill when you submit your application. Please make sure you have this documentation as it will help expedite your application processing. In addition to energy assistance, we also offer referrals to our CAPRW Home Weatherization Program. Ramsey and Washington County residents may call 651-645-6470 or visit the website at caprw.org for more information and to apply online.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Humanities Center, distributing more than $6 million in cultural heritage grants. Funds are available to individuals and organizations that will create, celebrate, and teach the art, culture, and heritage of the state's diverse culture. That includes, but is not limited to, indigenous organizations, historically underrepresented communities, recent immigrant communities, and veterans. Application and deadline information is online at mnhum.org/grants.
Harra si dufne jarra harra kan kabanne dufne e-commerce mali da e-commerce kamti jal kabdu kanarratti kani maria chudav dema jarru ekai e-commerce durandurse e-commerce malakata erga maria nemboda gara e-commerce ra gara e-commerce kamti jal kabda kanin kanini tidemna ga kana kesati wani yo dendame wante nisnite argesisu injera kani kesati yu akam go tani bantu akam ti hojjatu kanjeru kana Bayina Nika Sarati Rati Maria Najere Yada Wanta Kanakani Kopesu Yaldefi Okini Kopesun Kani Kopesinefi Wani Kwanto Kotoko Wani Nukunamu Fi Jachuni Namoni Gafi Tokotokonu Yesu Kamiti Wankana Ratel Herman Najaru Ero tokotoko mo racconto kotoko numu de chajra nuti ero amma kana tittino je chajra garu racconto kotoko numu de chajra fakenya namoni nuti bekne yo kin mo bakam bekne ti nuga facciati kani sanjrani wan garagara e-commerce da jechura ni nuga fatu isani sankana si wajini rakkane jirra jechura ni ega sorry ega wanto koni sinitie sajarenture computer avrarati wanin fayadamu fi computer ri na eyyamu hendan denye sila isinitar kisisani hoja na jaren ture ga na ifamana go tu male sala kanko screen ra senitar gesisani fundurati tari yo fet in jrate ga gafin bai ina nu fe in devis na wantakana namoni gafi kabdani bilbila namoni gafi garagara kabdani gafi yo kabatani bilbil kenya ja kuda lama sadia furtami toko tuwa sagal sadetama ega kuni sembertu media da sembertu media KFAI wajinin taun kan kopesura KFAI 90.3 kuni FM da FM Minnesota jarura 90.3 FM Minneapolis kanit kani arga mura sembertu wajinin taudani saganta kane kopesinai kai sambata sambata saati shani jalkabi angga saja yaron tuma jarra kanan amma gara jalkabni tidimna e-commerce jachumata saati mali e-commerce in mali ni e-commerce wantoota biraarraa maaliin adda ta'a. E-commerce gabaabumatti e-commerce gaafa jennu commerce yookiin immoo daldala interneetii jechuudha. Karaa interneetii daldala gaggeeffamuu jechuudha. Asirratti namoonni baay'een waan nu gaafatan tokkotu jira. Yeroo ammaa kanatti e-commerce yookiin interneetii wajjin walqabatee namoonni baay'een gaafii bitcoinii fa'a gaafatu, cryptocurrency, bitcoinii maalii waan akkasii sana gaafatu. Nuti waan akkasii encourage goonu, waan akkasii keessa isin gallu, waan akkasii bitaas isiniin hin jennu. Duraan dursee wanti bitaa isiniin hin jennee fi waan akkasii kana of eeggadhaa kan isin hin jennu e-commerce's haa ta'u daldalli kamiyyuu daftee guyyaa sadii, guyyaa afur, guyyaa torban tokko, ji'a tokkotti duroomta kan jedhu soba. Kanaaf warra akkas isiniin jedhan ofirraa ari'a. Ji'a tokkotti yookiin torban tokkotti yookiin guyyaa guyyaadhaan kuma tokko argattaa, dolaara 200 argattaa, kuma argattaa, kuma 5 argattaa. That's false. Akkamitti akka isin dhiibanii gara waan akkasitti isin galchan warra godhaniidha. Asis biyya Ameerikaa kana keessa hin jira, Itoophiyaa keessas hin jira, dhageenye jirra. Namoonni baay'een qarshii isaanii nyaatamaa jiru, dhagaa jirra. Asitti baay'eedha kan dhagaamaa jiru. Namoonni baay'een e-commerce dhaidanii kana jiranii sani jiranii kana daldalii bitcoinii bitii maalii cryptocurrency bitii hin gurgurtaa hin daldaltaa maaliidha. Inni guddaan rakkoon bitcoinii or whatever coinii jedhaman dogecoin cryptocurrency. Currency walumaa galatti kan gubbaa jiru egaa cryptocurrency'dha. Rakkoon cryptocurrency'n waan real waan jedhame real good wanta jedhamu hin jiru. Real good gaafa jennu fakkeenya maallaqni mataa isaanii qarshiin isa waraqaan nuti baannee deemnu kuni realiidha. Even though real values qabaachuu baatu realiidha. Real value jechuun qabatamaan fakkeenyaa fi qarshii miliyoona tokko dolaara miliyoona tokko qabaannee otoo gammoojjii keessa jiraanne namni jiraachuu baate waan tokko nuun godhu. Namni gammoojjii keessatti immoo haa jennu gammoojjii booranaa keessatti namni dolaara hin beeku taananii dolaara miliyoona qabaanne dolaara miliyoona kanaa sii kennaa. Beela'een jira waan tokkoon qabu daabboo tokko aannan wayii naa kenni yoo jedhani dolaara kee miliyoona anuun beeku maalla fayyada inni jedhanii namni daabboo namaa kennuu ni danda'u jechuun dolaaruma mataasaan dolaara egaa baay'ee kan baay'ee beekamu qarshiin kan fudhatama argatu yoo hundi irratti walii gale yoo hundi bareedha yoo hundi beekedha. Kana garuu yoo cryptocurrency ilaaltanii jettan qarshiin egaa pirintii ta'eeti fiizikaalidha keessi keessa godhachuu dandeessu baankii keessa irrattanii kaa'uu dandeessu maalii jettu. Wanti cryptocurrency jedhamu kuni kompiitara keessa qofa wanta jirudha lakkoofsa. Wanta biraan jiru rakkoofsa tarii kan dhugaa hin jiru jechuun kan hojjetanii takka ol ba'aa takka gadi bu'aa takka hin gurgurtaa takka maal jettaa akkuma stook maarkeettii kana isa keessatti lakkoofsumaan taphatu lakkoofsa sii dabaluu lakkoofsa hin hirrisaa lakkoofsa hin dabalaa maalii jedha booddeerraa egaa yoo lakki naga'ee jettee. Waan qumaariin kuni yookiin targaan taphadhu kuni naga'ee gaafa jettee dhiistee gara qarshiitti jijjiirattee qarshii fiizikaalii fudhachuu ni dandeessa ta'a. Inni guddaan garuu tokko waan geemii ta'ee fi geemiidha namni hin dhiisu lammaffaa namni baay'eenis erga galeen booda erga dhaqeen booda yoo dhiise maal goota yoo achi keessaa yookiin fudhatee obade yaa eenyuu koo'etta eenyuu qabatta. Eenyu argita wabiin kee maaliin maallaqa baankii gaafa keenyu baankii amanneeti baankiin sun jira maallaqni koo homaan ta'u maaliif yoo rakkoo wayillee uumame baankii sana nan gaafadhaa jenneeti lammaffaa mootummaanis baankicha qarshii agasii lafa kaayii jedheeniti kan inni hojjisiisu warra kana garuu qilleensa irra warra jiraniidha ofisi ni sani yu warram beka mneda leader ini nyu akata him beka mu lama fa unde chala amma akuma dunya ti yu motuman hedun sodata jiru malif motuman fiscal policy kan ordo kani fiscal policy kamurtes motumad umamata satin tokko kanuti barban nefi motuman jiracho kan kabofi fiscal policy kana katwatu fechun timma karshi kana wal kabate kana fi karshi ne robarbach setimattansu ye robarbach setimmo karshi economike sa sa sabu wana kasi kana akojatu e sankuni namte nikosho nikoso natashi makasa exactly novne in namnikuni gijal kaba ume oedani namichikuni namni akasjera mu physically namni beka munjeru namichito kwas pae garu australia da namni suni ana jerega gafa wanka na kanjal kabnef 2008 economic crisis in one to refi economic crisis ikana decentralized gochura mallak yokin mosochi deldela iba motuma jala basu da fijeret sana jachun it is anti government of any country kambiya kamiyochun kana mo motumondi tole jara ni fudatani malifi mirge saniti devie deme publici miduni saino lu malif namoni greedy wantani fi namoni greedy kuni mallaka hanga barbadani samani waltiqabani fudatani badu yokin mo dimma gara gara terra olchu kana fi america ke sattes toko biliena furtamisa di same kanini qabame la mafadel dal gara gara illegal wantata sehra ala dragging gara gara kaniti nojatamu kaniti uyaki via la farranger hunde kaniti nojatamu kana fi featuring cryptocurrency natimullatu so cryptocurrency ra ofegani sininjera imma cryptocurrency kanumanjera sarana la sanitimbo sanisnutimbo nuti dimmi kenyara guai e-commerce ti akumani sininjere e-commerce ni internet ratti gurgurama internet ratti gurguru dandesa internet ratta kamti gurgurta mal ratti gurguru dandes platforming internet ra itin gurguran mali rain isan kanan isinittima advantage fi disadvantage sa isani wajjini nisini kayechu e-commerce gurgudda jadaman adunya ratti isan kanada e-commerce ni gurgudda jadaman duran durse amazon baye gudda waggatte ga barader pe qofa revenue ni sa kingalini sa biliena ibaja fi sodomi torba actually revenue ratti walmart tu chala walmart in barader binanno biliena ibaja fi saddetama o ken saddetami tokko wana kasiti kanin narkate garu walmart in kana kanin niargate erga e-commerce tijjira mei kana dura e kara o e-commerce in torre physically dumature tani alibaba alibaba ne de piliene di patokofi sodoma ol kanin nojate jd.com kan jadamu china tikadun daeda dapat ni kunis kan china ti baye gudacha jara china baye nan china ke satte kanu jacha jaru jd.com in kuni tane shopify ni dapat kanada ti garu america ke satte baye bekama shopify ni si ala nu chara nanu piliena saddet to ka saddet jatera ebay ni dapat america ti nanu liena kutaniti kaninnojjati kana kesa kamitu gari da akamitti hojjanna ratti kanjettani gafi garagara warri diessitan certu gafi o kabatta namasi jaakura lama sadi afurtamito koduwa sagal sadde tamani diessa sininjen ega isan kanarat kesa tu yu warri dubarti du jollen shamarani biya araba jartan biya garagara jartan kana quba kabatta warri biya kesa jartan niskana kuba kabata warri biya la jartanis kuba kabata warri biya rabastertan warri biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis pilaatformiiwwan kana irratti gurguruu ni dandeessu. Kanaaf shamarran biyya arabaa jirtanii qarshii biyyatti ergee nyaatamee badee maali mana na ijaaraa maal keessattuu shamarran baay'een gara biyyaatti qarshii erganii qarshii lafaa seeran alaa kanaa qonnaan bulaarraa faa bitanii manni isaanii jalaa diigame baay'een jeeqamanii jiru innaa baay'een isaanii kasaaraa hin jirre keessa galanii jiru baay'ee gaddina wanta akkasii ta'uu isaatii fi seera qabeessa gochuu otoo danda'anu jalaa diiguun sirriin turre hundumaaf iyyuu kan isin baasu. Akka kootti waan e-koomersii kana hojjechuudha. Maaliif wanti kun biyya kamittiyyuu teessanii hojjechuu ni dandeessu. Biyya arabaa teessanii hojjechuu dandeessu. Biyya keessa teessanii hojjechuu dandeessu. Eessayyuu teessanii hojjechuu dandeessu. So maali irratti hojjanna kamitti hojjanna kan jedhu. Duraan dursee Amaazoon irratti hojjechuu dandeessu. Amaazoon Itoophiyaa staatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu. Biyya Arabaa staatanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu. Amaazoon irratti Global Seller kan jedhu akkaawuntii banattu. Global Sellerini biyya Arabaa, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Saawud Arabiyaa warra jirtanii independently banuu qabdu jechuun akkaawuntii addaati kan banamu akka seera Amaazoonitti. Akka seera Amaazoonitti independentiidha. Kanaaf independent kan ta'e kan isin bantanii jechuudha. Amaazoon irratti Amaazoon seelarii ta'uudhaa fi biyya alaa Ameerikaas haa ta'u Itoophiyaas haa ta'u eessatti iyyuu prime membarii ta'uu qabdu. Prime member jechuun ji'atti dolaara 40 moo maal hin kafalchiisa. Dolaara 40 hin kafalchiisa. Achiin booda dolaara 40 sana kaffaltaniit seelar akkaawuntii banattu yoo biyya alaa jiraattani yookiin Itoophiyaa jiraattani. Akkaawuntiin biraa isin hin barbaachisu callistanii seelar akkaawuntii banattu seelar akkaawuntii bantanii seelar akkaawuntii sanaan galtu. Ergaa achirraa galtaniin booda biizinasii keessan maal dhuunfanis gurguruu dandeessu inni gaariin garuu waanuma kam irratti yoo hojjedha isa egaa biizinasii akkamitti jalqabdu kana duras barsiisne irraa deebinee fuulduratti siin barsiisna. Loogoo mataa keessanii qabaachuu qabdu, maqaa mataa keessanii qabaachuu qabdu, biraandii mataa keessanii qabaachuu qabdu. Isaan kun biraandii keessanii sanaa hojjettu. Isa keessaa wanti achirratti beeksistan yookiin wanti achirratti gurgurtanii Amaazoon irratti fakkeenyaaf waan hundumaa gurguruu dandeessu. Wanta hundumaa wanti Amaazoon irratti hin gurguramne waan muraasa. Waan jiru hundumaa achirratti gurguruu ni dandeessu. Inni tokko gamna yoo taatanii Amaazoon irraa fuutanii Amaazoon irratti gurguruu ni dandeessu. Mirga keessan sun. Fakkeenyaa fi namoota baay'ee kan gorsu tiishartiidha. Tiishartii dizaayin gochuu. Tiishartii dizaayin gootanii Amaazoon irratti Amaazoon kastamiin jira. Amaazoon kastamaayizd T-shirt jettanii achiin booda kastamaayizdii sana dizaayin gootu. Fakkeenya maqaa keessan yookiin maqaa nama tokko yookiin maqaa jaalatamu tokko Tiraamp jechuu dandeessu, Obaamaa jechuu dandeessu yoo barbaaddan kan barbaaddan suura isaanii irra keessanii achiin booda Amaazoon achumarraa Amaazoonumarraa Amaazoonumarratti dizaayin gootanii achumarraa koppii gootu waan biraa miti iskiriinshoot gochuu dandeessu. Iskiriinshoot gootanii achiin booda Amaazoon seelarii irra keessu Amaazoon seelarii irra gaafa keessanii Amaazoon seelarii irraa namni hin ajajata. Namni yoo ajajatee isin bira dhufa. Ajajatee imeelii keessanitti dhufa. Isinis Amaazoon seelar akkaawuntii keessan irraa laaluu qabdu. Guyyaa guyyaan cheekkochuu qabdu. Asitti waanan isinitti immoo Amaazoon diisadvaanteejiin isaa kastamariin meeshaa tokko ajajatee guyyaa lama keessatti erguufii qabdu. Guyyaa lama keessatti. Kana jechuun gaariin Amaazoon kan inni filatu maal inni warra gurguran amma dhorkayyuu jira. Amaazoon tiishartii gurgurtu yoo ta'e tiishartii san Amaazoon irraa iyyuu bittanii tiishartii 10 ajajjanii yookiin Alibaabaa irraa bituu dandeessu gatii rakasaan achirratti argattu Alibaba Rattis, Amazon, Gati Amazon, Gadinar, Gatubayinan, Gatin Amazon, Jamada, Garu, Shane, Alibaba, AliExpress, Kani, China, Kuni, Jiru, Sansanara, Ajajani, Achimboda, Isinirufa, Manakes, and Bakajertanitis in Irufa, Yokinimo, Manakes, and it you guessin, Akarufungorina, Waribia, Rabajertani, Madamikes, and if for Jertuk enough, Mesin in Nufuta, direct Alibaba, Amazon Fulfillment Center, Kanjara Mujer, Biaraba, Biabayjara, Dubai Jara, Saudi Arabia Jara, Malijer, Achetergetusin. Shartiata, Quantota Garagara, Achetergitu. Achimbora, Acheta, Acheta, Yonamnia Jajate, Amazon Achuman Furek. Karshin is in Eagle. Karshi, Fakenya of Tishartito Co, Alibaba Rat, Dollar Shanin Yovitani, Dollar Isa, Dollar Shanin Bitansan, Amazon Era, Dollar Kurashan Oken, Digdaman Kesu, Achimboda, Dollar Digdaman Oke Sani. Dollar digdamati ingurguram. Namni najaja. Namni o ajaje jere. Achimboda Amazon malgora dollar lama kan Amazoni ogurgurame. Percenti lama echura innisuni. Lama fa handling idafio. Ken once and one handle sigor. Once year gefi dollar lama serrakuta. Dollar digdamati gurgurte kanaf dollar ya for serrachata. Dollar Kuna jaha siyer gaja chula Amazon. Ati t-shirt isan dolara shanin bitte. Kanafi dolara shanin bitte. Dolara kuna jaha kani argatte. Esa kesa terfinke dolara kuna toko jachula. Kana ahala kananu jachula ndesa. Wanti sibera nufu. Wanti ijani yu nargitu. T-shirt isan ijani yu nargitu. Esa anumatu wal kesa fitu. Is Alibaba, Amazon iterga, Amazon immo, Fureti, Warraja Jajatansani erga, Ati, Wanti Severat of Womtunjur, Kan Severat of Karshike of Karshe Charga Twitchu, Kanafi, Halasanin, Amazon erat Gurguru, Nidendis. Aserati, Amazon is Walmart in his one Makasiti, Walmart in Wantadagodu, Kan America. Kan Walmart Amazon to no complex it amali fi taxi fa tax id fa amali fa wana kasiga fa tat no complex it Walmart garu international seller ida global seller kanjadamu id america singafa tu namni kamiyu ratto jechuni denda ni rakon Walmart esa jara jechun fulfillment injera kan Walmart si Walmart sana iddo Walmart injerut yokin fulfillment Walmart sanit ergu kabdu sini yokin mo yo sarriti bekamta waligal tinjerate once ni simbra jara chuk kaba T-shirt yo tayamma, T-shirt ni simbera jarachu denda. Nuti in wajjini nakaw jattan kambarba, nu bunafi kitaba. Bunaf kitaba yu, asti Amazon irratti, Walmart irratti, dobaro eBay irratti, bakkabarba denito jattan, nuti sini yesina. Kesatu yu kitaba, isini janu nargitan. Anisi jani nargu, isini jani nargitani, garu kamni erguf hinjira. Manasani terginaf. Kanafi, de kitaba ratike satua rojachu barbada, nuajinu dupisa, serritu ajini no jenna, bija kami yojarata nijachun. Isatane, ani kananja jalet, dufi, kanan, ratto jet, unduman ankaba, Amazoni ratis nangurkura, baiga machur rankabu, malifi, anafi, felinko, kitaba fi buna, buna vainani. Energina gafa jedame badi jedama mal jedama tanno Amazon irratti buna gurgurun tanno natulfate garu still ya lanjara Walmart complex nutitae still hojjechati kanjeru ayeni garagara nu gafate still setup ngogero toko setup gone gurguru jalkamne ra Amazon irratti bayin gurgure Garu Walmart Rategama Hingur Gurre, still I am trying buying Yalajra, eBay Nanjara, Kistora Kabna Garu, eBay Rattagasuma, Ingurgur. kananani baye gurgure Shopify rat Shopify baye injalet lugaru bachuraf Shopify na kamito jata akka Walmart imit akka Amazon imit Shopify nisi kafalti kaba jian karshito torba afurtama moma al kafaltu dolara Shopify kan kesan Shopify kan brauton ten kan kesan Shopify rat banu rafi Shopify rat durse e-commerce kan kesan jechun dot kami bitu kabdu online jechuna domaini jedama kuni domaini bitu kabdu domaini erga bitani boda asarratti wakana ragge fatan kanan barbadu wala ma ojechuni dandesu asarratti e-commerce mata kesani banuni dandesu fakenya fajernu dubartin to ko hawi jeramti hawi dot kami banti Hawi.com io bante domaini sanabitti domaini dollara di basadi fo imbitama o gatti ka fala maini o gaugan di basadi akas domaini da in ka falta domaini ni dobai da bitama bluehost ra imbitama godaddy ra imbitama professional in ka godaddy ti jedu garu abata kurani oltu jira innis warri kurkuran.ca domaini echula domaini erga bitani mboda nama website design gorutti kenani hawini waya ada gurgurtiota hawi o kinchaltuni waya ada sana acherakesi kanu mashiti payment systemi it goruden dosan warri website design goran payment systemi sit goruden do kanaf kan of dendae kind of then they can come in you Amazon is shop finest Walmart is well in kabat kind of then they age to line akuma jara kana akuma Walmart it in numtu matasat in ejection hala kanan ujachu nidendam garu mind you in the advantage nisa can case any bexesunis malgochunis payment system in is can case any debiemmo payment systemi kofoton tain shipping nis kan kesan isintu erga kanavi gatin itin ergitan sun inulfata indabala isarra kan filatamu malida isarra kara Shopify kanafatu filatam kan Shopify Amazon irra fa wanti addaisa goru malini Shopify kan kesani domaini kesan irra kesu kan handle gurguru Shopify wanto ko acharrat gafa gurgurame jira acharrat tanil altu isenitti nagarsi sajerin kanko online Shopify na baudide so yo isa sana is yo ini acharra kafal acharra gurgurtu ota ejechu acharra gurgurtu ota e shipping discount is in Kenusan. Shipping in Kesani discount kaptu. Discount is anan or jachuda discount echuni. Fakenya muantoko ergu barbadani. Ajenu t-shirt yoki waya datoko. America kesa ajenu. America kesa. Doner Gamu, Washington DC, Pakter Gamumo, California, Ota, T-shirt in Toko, Dollara Torba, Ninergam. Dollara Torba, Chuni, UPS, Ojini, Waligal Tekabu Shop Fini, Persanti Torba, Tamishan, Iner Snajaru, Sanafi, Achumarabitu, UPS.